Jordani timvela nyimbo zavanwa
sana wangana kusiya bangozi zosiana siana imfaya ne makara yosaiwalika mizimu yano yosemuntendere
unacha nditubuno bwino mamasiku onse didakala pakonde utera zuwa ndinangomva foni ngiringire ngiringire achimwene achitangozi kuno ali kuchipatala olingalira ndinkangoti muchiya ayi osaziwa unali ulendo koma iwe imfa imfa ulibe odi Soani amalume ifayanu yowawa amalume ukana dwala amalume ukada sanzika amalume Chisoni sunga imbile foni ifa ilibe oni wala kwa kaino ndiko tutumusa ilibe nazo ni masana ndi usiku kaya siya banja wana kuzunzika iwe ifa nijipinjo chisoni chimakala kwa usalafe moti ya kufasasi wakantu mwila ndila nizimu wawu mkave sesa Muka jezeka Tabwala zanu zijari zisowa Tima kusowa ni amalume Ifayanu yowawa amalume Muka nadwala amalume Muka dasanzika amalume Fayanu yo wawa malume Muka nadwala malume Muka dasanzika malume Tima kusowani malume Fayanu yo wawa malume Muka nadwala malume Ukada sanzika malume
Downloadani tikumvela nyimbo zavanwa pa malawiwanga.com